Whether uko sick, ama uko healthy, dude ama chick, better be ready, lazima to sif, huyu wetu JC, so ni kukatika, yuko nasi daily, vumia.
Corona, 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 Corona.
Sisi every day, eh, bado tuko hustle. News everywhere, daily tuko mpashon. COVID-19, no Jesus ako. Na kuonea 18, najitoa apo. Lipstick paka eyebrows, mask on mapua. Don't niki sniff, nina breathe, hewa pure. Na sip maji ya uzima, nijisecure. Na sick tu kwa God, juu hapo niko sure. Wala uko sick, ama uko healthy. Jude ama chick, better be ready. Lazima tu sif, huyu wetu JC. So niku katika. Corona si daily, move me ya.
Corona, 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 Corona.
Basi banjuka weka shida chini chini. Nikiwa lockdown na msifu kama chizi. Ama quarantine bado nimeshika dini. Sifa zake Christ nimejaza kwa ulimi. Nilianza kukof nikashikwa nayo fever. Joto iko top lakini bado na shiva. Feeling ya uchovu kupumua shida. Lakini huyu Yesu sitomkana kama Peter. Wada uko sick ama uko healthy. Dude ama chick, better be ready. Lazima tu sifu huyu wetu JC. So ni kukatika yuko nasi daily. Mbumia
Corona, 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 Corona,
United they cannot defeat us.
Corona,
on our side we have Jesus.
Corona,
a weapon that is set against us.
Corona,
the power of the Lord is with us.
Corona,
United they cannot defeat us.
Corona,
on our side we have Jesus.
Corona,
a weapon that is set against us.
Corona,
the power of the Lord is with us.
Corona.